kuna watu sisi tumewasupport kama jamii ya Wakamba miaka mingi, na wako na audacity ya kusimama. Hilo madharao mtawacha. And I'm telling his excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, sisi hatutaki kuchukuliwa na madharao na mtu. Na wacha nikuambie, sifichi sasa, mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ambia Raila akuje nyuma yako. Ambia Raila akuje nyuma ya nani? Listen, support his excellency Kalonzo Musyoka. And I'm telling you with no fear or favor, if you do not support him, we are not with you.